Nzijukira omusalaba obulamu kwe baddira luli kwe nnali nzaaye. Yakikola mu lwatwate atasenze era nfuna obulamu. Mu ngeri y'okunoonya omuwejjere ebitiibwa yabireka emikono akuwa. Nasasulire banja
sasiba.